Kale Uganda ekoze lunaku olwabaziri mulundi ogwasatu mu musanvu era emikolo emikulu gigenda kubeera mu maka ga pulezidenti agasangibwa Entebbe mu Wakiso. Lunaku luno kuzibu olw'okujjukira abantu abawaayo obulamu bwabwe mu lutalo lw'ekinaana olwamala emyaka etaano okuleeta gavumenti eyinali mu buyinza. Abajaguzibwa kuliko abaleebe n'amagina abantu ababulijjo baakola ekyemu endi nibyo bwanaggwa n'ebirala okusobola okufundikira olutalo luno. Minisita w'ensonga za pulezidenti Miriam Babalanda alangiridde nti olw'ekirwadde kya Ebola ekyaluseewo mu ggwanga emikolo gigenda kubeera gy'abantu batono 25 bokka ebasuubira mu maka ga pulezidenti okumujaguza. Ku mulundi guno ebijaguzo bya kukuuma ebituukiddwako mu myaka 40 gy'ayinaali mu ngeri mu Uganda n'okakasa nti Uganda esomoka mu byenfuna waaki yetuke mu lusuula mawanga agatakyali mankusere middle class status. Obufe bumu awo abakapalamenti abagamba nti ensimu zaali ziteekateekeddwa olw'omukolo ogw'olunaku lw'abazira zigende mu bintu ebiyinza okuyambako eggwanga okulaakulana n'okuyamba bannayuganda iri gavumenti okulangirira nti olw'okulwadde kya Ebola abantu 25 bakaba bagenda okubeera mu maka pulezidenti okumweyibwa okujaguza olunaku lw'abazira. Abakapalamenti bagamba nti ensimu zaali zigenda mu mukolo guno zandibadde ziyamba ku bantu waakiri abali mu kisaawe ky'okulwanyisa ekirwadde kya Ebola n'abasawo abakyayiga mu malwaliro kibasobozesa okuziwa omuwaatwa ogw'abasawo mu kisaawe ekyebyobulamu.